SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
كلب ونعكسنا دمان تيم بوا تلادو بشا أبريل نايتا اللي حي طبعا سنتكلم هذا كون يو لباتن يا أفرتا هل كان نجد جيسني سنة ولا أنت في سوماليا إذا عدى إس بي إس ما قاعدونا وحسن شامع warka maantana waxa ugu waayeen booliska oo ku dhawaaqay in mindiyeyntii ka dhacday kaniisada ay ahayd fal argagixiso. Anthony Albanese waxa uu amaanay muwaadin Faransa u dhashay oo la dagaalamay ninkii dadka ku laayay Bondi Junction. ciidan isku dhafa oo la dagaalamay argagixisada ayaa loo aasaasay si ay uga jawaabaan weerarkii mindida ahaa ee ka dhacay kaniisad ku taala galbeedka magaalada Sydney. Wiil 16 jir ah ayaa boolisku ay xireen kadib weerarkii xala ka dhacay kaniisada la yiraahdo Christ the Good Shepherd Church oo ku taala xaafadda Wakeley. Kadib markii baadarigii kaniisada marmari Emmanuel mindi la geliyay isaga oo markaasi ka qudbaynaya kaniisada, qudbadiisana si toosa internetka looga sii daynayay. Booliska New South Wales, Australian Federal Police iyo hay'adda sirdoonka gudaha ee ACO ayaa ay ka kooban yihiin ciidankan loo xilsaaray inay soo baaraan dhacdadan. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa amaanay muwaadin Faransiisa oo isagoo haysta ama isticmaalaya birta bolaadka loo yaqaan isku dayay inuu ka difaaco dadka ninkii weeraray dadkii ka dukaameysanayay Bondi Junction Joel Couchy. Ninkana Faransiiska oo la yiraahdo Damien Groot ayaa laga duubay muuqaalo isaga oo meel charanchara kula dagaalamaya Mr. Couchy isagoo haysta ninkani birtaasi bolaadka la yiraahdo. Mr. Albanese ayaa sheegay in Mr. Groot uu yahay qof Australia ay tahay inay muwaadinimo u soo dhaweyso oo macnaheedu yahay in la siin doono ninkaasi dhalashada dalkan Australia. Israa'iiliyiinta ayaa sugaya kelmad ka soo baxda ra'iisul wasaarahooda Benjamin Netanyahu taasoo looga jawaabayo weerarkii ugu horeeyay oo Iran ay si toos ah ugu qaado dalkooda. Waa Israa'iil iyadoo beesha caalamku ay markaasi wado dadaallo iyo cadaadis ay ku saareysa Israa'iil inay isxakamayso iyadoo laga cabsi qabo in colaadda Bariga Dhexe ay ka sii darto sii ballaarato. Mr. Netanyahu ayaa markii labaad muddo 24 saac gudahooda waxa uu isugu yeeray golaha wasiirada dagaalka si ay markaasi go'aan uga gaaraan jawaabta ay ka bixinayaan gantaalihii iyo droonadii ay Iran ku soo tuurtay dalkaasi maalintii Sabtida ahayd. Taliyaha ugu sarreeya militariga Israa'iil Hersi Halavi ayaa sheegay in dowladiisu ay ka jawaabayso weerarkaas laakiin ma uusan bixin faahfaahin arrintaasi ku saabsan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in weerarada aan meel loo dayin ee dilka dhaawaca iyo argagixinta shacabka ee ka socota dalka Suudaan ay la mid tahay dambiyo dagaal ama dambiyo ka dhana binaadanimada, waxaana uu ka digay dagaalada sii badanaya ee ka socda waqooyiga Darfur. Dagaalka ayaa ka dilaacay sanad ka hor dalkaasi, kaasoo u dhexeeya ciidamada Suudaan oo SAF loo soo gaabiyo iyo kooxda kale ee RSF loo soo gaabiyo. Dhanka hawadana maanta roobab ayaa ka jiray magaalada Melbourne iyo 19 degree. Sydneyna waa cadceed iyo 25 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo lacagta Mareykanka.